ni Benz niyo mitakupa. Na kwa hivyo songe kwangu nikupeleke nikuoneshe wazazi na marafiki zangu. Kupeni unataka nikupe nini ila hata kama ni Benz niyo mitakupa. Na kwa hivyo songe kwangu nikupeleke nikuoneshe wazazi na marafiki zangu. Sweetie Ella, nakupenda, sikuone, koko wapi? Sweetie Ella, nakupenda, sikuone, koko wapi? Nakupenda hadi mwisho, weni wangu. Nakupenda hadi mwisho, weni wangu. Mupendi, unataka nikupe nini Ella? Hata kama ni penzi, hiyo mitakupa. Kwa hivyo songe ya kwangu nikupeleke nikuoneshe wazazi na marafiki zangu.
You know my enemy, are you my favorite? You know my enemy girl, are you my favorite? A brown skin girl, yo, a brown skin girl. Remember the days, so you put me on a your chica, la make me feel alright, la make me feel alright. Give me la me, give me la me, give me la me now. You just give me today, today. I love me, love me, just give me la me now. You don't love me tomorrow. Me gonna take you to mama, me take you to ma, I'm gonna take you to ma uncle, yeah, yeah. Are you the queen of the jungle, me the king of the jungle, girl? Let me take your sweat away to my uncle. Let them see, let them feel, let them give you a blessing. Let me give you a blessing, yeah.
Unataka nikupe nini ila hata kama ni penzi hiyo mitakupa. Na kwa hivyo songe ya kwangu nikupeleke nikuoneshe wazazi na marafiki zangu. Mwanawe nikukunda ijankutware oko wetu. Mwanawe nikukunda ijankutware oko wetu.
Remember the days, so you put me on a yachi, girl, make me feel alright, make me feel alright. Give me la me, give me la me, give me la me now. You just give me today, today.
I love me, just give me la me now. You don't love me tomorrow.